la ngopfu emindyangwini xo ku na swivulavula swa ku tala ngopfu emindyangwini xo swihlungwana swi sivile to tala ngopfu emindyangwini swihlungwana swi sivile to tala ngopfu Tshwana n'wini u ngo tlhantlha xifuwo we bava u lo tshwana n'wini u ngo tlhantlha xifuwo
Hambo mi pasi kwisa kote